Rosa Chex. Tra 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 tra. Nene nalo to fella ka. Cabanga ukuthi bazophelela kuphi? Ufuna ukwazi ukuthi ubani maduma? Bafika mina manje vele wena ke. Nene nalo to fella ka. Cabanga ukuthi bazophelela kuphi? Khona imali ningasifuni isiphithiphi. Khona ingane manje ziwakhe ligidi. Tra ta 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 ta. Bala phansi ukuthi vele mina ingqondongqo. Shayi bo, shosani uyeke usobola. Uphethe ngakanani vele mina phethe idoda. Khona trip ifana vele thina silale la. Vele thina silale la. Khona trip ifana vele thina silale la. Vele thina silale la.
Mina ukuthi tonjoni mhlawumbe senithini. Dala ngibatshele ukuthi mina ijakalyasi. Uphethe TNK wena sakalya. Uphethe nanga 4 pound wena babalya. Ngibaningi thathi yasemkolekile. Faka umbono wakho uzozwa ngesound. Ufuna umanakaze naye adlale iphathaphathi. Ngethi imali eningi nkethe banizakalya. Mina ngibuza itonjulo mhlawumbe senithini. Dala ngibatshele ukuthi mina ijakalyasi. Uphethe TNK wena sakalya. Uphethe nanga 4 pound wena babalya. Ngibaningi thathi yasemkolekile. Faka umbono wakho uzozwa ngesound. Ufuna umanakaze naye adlale iphathaphathi. Get him out of here, get him out of here, get him
out of here. Pata, 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 pata,
Pata, pata, chanda, pata.